hati olan. Tena, again.
Oh, lad, salata.
It's a last ATL, na another 88. For the last 88, yo beat, ni the late. How I dream what we up to, I work up to date. Uyo ni easy target and I play hard to get.
Ndo sana toka kwa tela. Ata uneza tell, nko kwa teli juma mnifoli ni retigi over 10. Tuwa rogi a capella. Ama na lapel, bora Mikey kona nani spoken moti again again.
Ini onomatopia, wanaona matope. Kaujonanga Sofia na sike kin matoke. Topa ndo kofia, chini makotes. Chai sindufia na iko escorted.
Na istoshe, fatuma kam ni moshe. Hakuna woishe ni mchange mbaka itoshe. Korosi vinafa unajengwa forceps. Situ petu kota tutaskika na uko kota.
Asima jangili ujangili si kuvuta mabangi tu. Metoka chini sina option na baki juu. Wakona dalili ya kwa nakili hafifu. Chuja utazichuja takapa sipata katifu.
Chunga kisidim kiki kidunda kidim. Ata biti ya danso lapa iwezi kuridim. Vibes anaku easy pande I don't see them. Na feature white kama msia memwaga semen.
Bro ni kafasia kikuvaa simulizi. Si utokea na asset wanashindwa tulitua pi easy. Na kuja kakovu for real hashtag easy. Wenda wazimu kituana una hashtag cheesy.
Turia wanawika turia. Hadi kushoto kwani ni wapi sija wakulia. Siku panda wanashanga na jivunia. Kilipa wasevi na kuna venye mnazitumia. Wacha ipumue labda mniue. Chajeta kupok na ata kulangi ngurue. Ata na hizo dredi joa kuje ni wachanue. Nilithani parcel kidogo ni mchukue.
Not nice never been. Si uchafuwa sin. Toka tenjo kipata ni ya mkopa chapisha chini. Nkona skeng na udaga kiria miti wita simin. Metumia mara mingi doini ya muisho ya zimi.
Kani opposite na kuchapa utoto wapasi ya pantaka. Nini zina nkaba kama sima ankada. Tete mesha zabe kajongo anasikiza hat grabber. Tuko medi na fala na cheka kwani boss rada.
Tuwa koroge watoroke ama tuaroge. Tuwa koroge ama tuangore tuatoke. Walisema tutoboise ndon kujeo nitoboke. Una head wrong direction acha mimi ndotoke.
Ni deeper than the surface. Buda hisi tatu, uzoza mini tabu. Nilisha kula kitabu, kababa mini babu. Niko bafu na fuwa dafu. Ustone hivi ndani tuko maji kama dafu.
Tunamjua kafafu, anything else ni jaba. Niko madaba, nzingine mahot graba. Na nikasanda jishtaki, jwa vile na jibamba. Jembe na hudi, usiku ndo na inza kishamba.
Niko na kangu, natibado na daikako. Bila loop, mangafi ni kuambato. Simple, mziki ni simple, ni chagua. Vegetarian, msupa venya na nikamo.
Niko na kango na imach na clock zako. Chorea vako, kaha uko ready for battle. Terrorize vile shredda ufanyanga ninja turtles. Nimeosha avijana tangu nikiwa kidato. Staki yako shida ndo fanya nchukue. Na nisha kula kiapo nikisota nifufue. Nipe space songa hivo nipumue. Unajua mini nani, si lazima nikujue.
Wana siza, hizi zao ni za gyal and gyal. Spoken a beast and me I don't need a dungeon. December to Jan, tuna jam, tuna wajanja. Vijana wana banja, zao ni pongi, tuna ganja.
Anakupiza ni chapati, si tuna manga. Na prifangise kuliko kuchapa nisha vanga. Karie ina fail, demakia chakwa nesha haga. Yangu inapaa, chata nikiwaonesha daga.
Oi, nechapa once, anenda kiregret. What jabba once, unajua jabba gets. Najua hizi hata mawochi, hawani get. Gatekeeper metupata ndani ya 10.
Yoni mrazi nkona gut feeling. Alishangalani wana gas nini. Hili lando lirifili yo gas lini. Wetu jichoche wipo nita kuharas mwili.
North hakuna boss naeza kas kazini. Hakuna cylinder funga gas na zigi. Imefika kwa filter doa kas kazini. Tumefika kuna viti na tukai na nyinyi.
Nikona mashada sina star shahada. Sina kazi anakuma hali na tegemea mshahara. Gwander sahara beya kukupeleka asara. Dubai kona tone nye imeongezo masala.
Take it easy buda beat naifunga kaizi gunga. Migu zao zinatupa siya tutupi kasi luga. Na kuchai kwanza chunga.
Chai kwanza chunga.
Sitamu ni chungu na kwanza si wangu mchumba.
Si wangu mchumba. Kwanza si wangu mchumba.